ngurndan fulɓe.
Joni njahen Bamako lamorde Mali gila nogas e jowi naɓi nogas e jeeɗiɗi sappa ɓuru ɗum ko lewru salindu ngol kolol weño ñeñe pulaku latino ton moɓodiral ngal balɗe ɗiɗi ɓure pinal e martaba fulɓe weɓita mawnina. Moktar Bari ko nultodiraɗo amen Bamako.
Nogay e joyi yaade nogay e jeɗɗi Octobre lewru tubagu festival expo art pulaku joɗaki no palais de la culture Amadou Ampate Ba. Gimoɓe yeeyoɓe e anduɓe fina tawa pulaku joɗeke toon Ibou Niang kam wonano hoorejo festival o.
Donc mi tawi ɗatireji moƴƴi e bañagara he activité ngaji ami keewi sanneaane donc ndemmi keewi oyide mi komi anndi hummoreamba wadde kiri hunde wootere fewnude ko laato sababu yo Allah ɓiɓɓe leydi ndi anaa pour que cakko hono ko woni e lawol warde donc ɗo idée o ƴeewi somi anndi e majju somi gollo gila 2017 bañiga.
Expo art pulaku hollayno finatawa pulaku e finatawaji siiji goɗɗi gonɗi Mali hono bamanankoɓe yaade songankoɓe. Mariam Cissé e Aminata Sangade ɓe tawama le yeeyoɓe.
Bon idée o weli tom sabide yimɓeɓe fuwan mboye hawtindega to mi yiiga siifa heewi haaɓe anaga fulɓe anaga to siŋaji fa heewi gari hen ɓe fuuɓe gari ɗeɓe gonnoɓe ɗo ɗum weli kam sanne sabi feso kaalis o heɓa so yimɓe kawri kaldi jokkodiri laaji gotum fo ɗum kam moƴƴere mawde ɗo
sisan gara o komi muuyata o e muuyatawe kadi waɗa fa ɓura honno hikka ni ɓurani welde ɓurani coggu ɓurani yimɓe miɗe gaɗa miɗe nodda yimɓe fo fulɓe e ɓe gana fu kala tinno kawra ɗo e expo arpula
ley balɗe ɗiɗi ɗe kiruji waɗi yimoɓe gaɗoɓe théâtre e ñeyɓe fu joɗeke toon Dinda Sare kam ñeyɗo andaɗo le leyɗe ɓaleɓe to pulaku joɗi fuu
sakiraɓe saraɓe sayiɓe leydi ɓe lalake e muraɓe kaya fa murten nam parti murten kayen nam fa ñiiɓe ñiiɓo ɗen nam ñiiɓe
festival expo art pulaku omo hawrani yimɓe hawrude weli ɗumen par ce que yimɓe mbayri hawrude batteɗi ɓe tawa no so yimɓe mbawri hawrude battiɗina tawa omo ƴeewete ƴeewodirte hoore
jiiɗatawaɗo
laati hawrude yimɓe mbaɗi yimɓe mbaɗi fuka kala kal sa sa markadi sa aɓollo sa pamara
expo art pulaku koyɗe mum ɗiɗi woni ni nder capital Mali Bamako. Ɓe moyayno mawri ɗisini Allah jaɓi ɓe gaɗa festival mawɗo kawrito fulɓe Afrique fuu e leyɗe goɗɗe. Moktar Bari VOA Fulfulde Bamako.